Wanja Kenya matabaluwe, kazi wanja Kenya matabaluwe, sano wanja Kenya matabaluwe, kujo msango Kenya matego kwa mafe, okunja Kenya maulu kwa numuji, okunja Kenya matabala nofa, zebo wanja Kenya matabaluwe.